kama ukiniona na furahi. Johnny Jaka bless, Johnny Jaka bless. Na ukiniona na jitai. Johnny Jaka bless, Johnny Jaka bless. We here today, uko tulipotoka, tulishaka kondoka. Asai vitu poke. We here today, wala tuja waichoka, walo dhani tasota. Saidi ndoa wanase.
Hakuna noma, no kisirani, kando burudani. Yeah, yeah, yeah. Mshani soma, kama kucheza wajani. Una mgopa nani? Yeah, yeah, yeah.
Wacha waonge. Tushereke stressi mawazo badae. Ae, ae. Binadamu wakosi cha kusema, hata ukiwafanyia jema bado watakukosea tena. Na Mungu Baba kanipangilia mema, nipa pumzi na neema, nami naiona nyota njema.
Hakuna noma, no kisirani, mwendo wa burudani. Yeah, yeah.